Niger pour
ɗo Niger gan heɓa durwida e toraji ko watte e neɗɗo gan no debbo nano gorko ɗum saabi jande gon waɗa gam batte famude toye wonto torraji ɓuuri hewde nder leydi ndi sey tawa région mo Tillaberi région Maradi région tawa e Zender kañum won ko ɗum tawa sanne gonga noɓɓe ɗum ɓuuri memude sanne kanni won rewɓe mawɓe kañum e surbaɓe kanon worɓe e koye muɗum no heɓa torraji ɗin enda
onon keɓa garoɓe no woytano on dow fi o
wakkati gon no woodi kaltol ngol endan kanon woni hono ɗum tokkite fa ɗum yetto saria ɗum ɗon kan saɗi mi seedake to gorko gon fi dekun barminimo sanne goho fu minen gasa jomum wari to gollira amin ɗo min arta kona ni min mballira ɗum hara sawrade tafon saabu barmi caggal jomum heeɓi safare ɗi komin noddiɓe gari ɓe pillinimi no ɗum waɗiri sey ɓe kollimin ke kamɓe kay ɓe jiɗa haala ka yaare yeeso ko ɓe jiɗni woni gorko on nodde nowru mum fooɗe dow majjum
ɗume wonno wadde saɗarma on
andi nder laddeji ton endan dewle kewɗe fuu waɗirta kena dow leñi ɗum saabi debbo on endan torra fuu ko heɓi wawata wiide hunde fuu saabu ndeni wi kalmoto gorko on endan himɓe wurgo huttoto jomum to minen du min mbawata tokkitade gaɗɗo torra on endan fa yettinamo saria dow inde gaɗaɗo gacce on endan
haala ɗume ɓe ɓuuri waddugo to moɗon
par memol terɗe jomum ni e yanugol ko ɓurɗuɗe fuu watta kena dow sukaloyi pamaro koye jonayi
iri jukkol gole woni dow gaɗoɓe iri gacceji ɗi
gacceji ɗi sinoyi tati woodi no woodi gacce laatiɗo kanka dow filla jomnigu tan wawi waɗede gacce goɗɗon ɗon kan du sey nde waɗna saria ɗi kawta kanƴi du gam joni sien kooƴi keɓuɗo cukalel wonjita hakkille magge ngel tokkiɗu hawtata e januɗo dow goɗɗo hawtata du e piiɗo goɗɗo barminimo so jomum wari fusana min ƴeewa haala ka guinanda fa min paama gacce o toye tawa min daara sala ka hani yarede yesso saria nanoyi ko ɗuɗi fuu hakkude mabɓe ni ɓe gattunoto koɓe paamra ɗum du ndan laamiɓe fina tawa tawaɓe to endan kay wonko darto moƴƴina
hakkuɗe la chefferie traditionnelle qui est là.